Ate baba tuze mugombola yecha imu disfiti ye gomba, chadachi bafunya kamwenyu mwenyu akakira kechive chiyonso kwenkuba kumatama. Oluvannyuma lwa gavumenti okutandika omulimu gw'okuddaabiriza eddwaliro lyabwe eryakya yo center eyokusatu. Bagambye nti ebyobulamu bigenda kuterera mu ggombolola eno era balina essuubi nti byakukyukira ddala. Abatuuze bano nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola eno Nasaasira David, wakati mu kwogerako ne radio ey'omuntu wa bulijjo entegesi y'ekibiitu, batubuulidde nti kyayinga eggombolola erina ebisoomooza bingi, gamba ng'ebbula ly'amasannyalaze, ebyobulamu, eby'ekibogwe, wabula kati bafunye essuubi nti ebibasoomooza ng'eggombolola bigenda kumalibwawo.
Njogera ku kyayi ku bwagizi bwa NRM yogera kikumi ku kikumi ku kuwa omusoro, ebirime, amata, buli kimu kyonna omusoro oguva mu kyayi enkana gwe gusinga magombolola amalala. Naye engeri gye mbadde services, engeri gye twali zijjamu akasoobo nga omuntu wa bulijjo omuwi w'omusolo tafuna kyenkanyi ekyateekamu oba yakasula omusolo. Naye kati bwe mba ndaba ebitandika okukolebwa gavumenti yaffe, mbeera musanyufu. Naddala okunokolayo ensonga y'eddwaliro ly'ekyayi nti tubadde mu mbeera mbi, tuyinamu health center for emu yeri emaddu, ate okuva ewange okutuuka emaddu osanga omujjuzo district yonna kwekuŋŋaanira tofuna na buweereza bumala. Obuzibu n'okusoomoozebwa na buli kati kubanga matendero erimu kuzimbibwa, tetandika kukola kisima okulaba nti atuli waliwo essuubi.